Japo sisi ni masikini ila tunafura.
President,
kipato chetu ni cha chini bado tunafura.
Gachi B.
Ah, kukosa pesa kwetu sio ishu, mana Mungu katutunuku furaha. Ni utajiri tosha kuiona siku, ndio maana hatuchoki kumshukuru ja. Na maadui wanatuchokoza, vichwa vikipata moto tunajipoza. Pia kuna vitu vya kuviuguza, ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua, imepangwa na Mungu. Si unajua kwamba riziki mafungu, kakupa ndizi moja kanipa mkungu. Acha tamaa we utaponza.
Na chetu kidogo tunavimba, japo hakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga, fanya kitu roho inapenda.
Japo sisi ni masikini ila tunafura. Kipato chetu ni cha chini bado tunafura. Asante baba for the happy day. Kuishi ni baraka, it's a happy day. Asante baba for the happy day. Kuishi ni baraka, it's a happy day.
Si watoto wa Mungu tunachelewa kula, lakini hatulali na njaa. Atufugi chuki, atutamani cha mtu, twalivika na tunachopata. Tukipata buku kama milioni, tukishika teni hamtu one. Bada ya mishe mishe za kubeba zege, wanalewa henesi, tunalewa mbege. Wapo matajiri wenye nyingi mali, ila mali wanaikosa. Wanaponda mali kweli matajiri ndugu zao.
Na chetu kidogo tunavimba, japo hakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga, fanya kitu roho inapenda.
Japo sisi ni masikini ila tunafura. Kipato chetu ni cha chini bado tunafura. Asante baba for the happy day. Kuishi ni baraka, it's a happy day. Asante baba for the happy day. Kuishi ni baraka.